ibyaha ndi kwivuko ibuka rwarungano magendanaka hari ubuzima twari duhuriyeho tukiri bato twarakinaga tugahuza urugwiro tugakinaga ati ubu ni tugakinaga pira tumaze gukura buri wese anyurwe Aitoni ukanga shima yewe Yesu jiraneza ubuzima bwo kwivu kwa unyibutsa byishimo sawonje semana ndagushima na usimbuka igena kibihe haichimana yaria natuvuzeho uko yaturinze uva mubuto iko iteguye no gusohoza idini gambi izi dufitiye iyabana mugambi yari dufiteho niyari kwemera ko tuba uyu musi baho wisanzuye nakwireba inaguteruga na mbere nibwo butwari igishoro cya mbere bi sino buzima ubwo buzima buri muri Yesu bijya bihenjya mitekereza bigatuma nkumura rujya rungano ibuka ukuntu twabaga dukundanye kandi nanone ntabwo wabona urera badakura burya bwose twari dufite dukeye ku mutima uyu munsi nibyo Uwiteka dushakaho twese dusha iterambere ry'umwuka n'umubiri tubishakishe dukora kandi twizere Imana kuko data abitubonereza nausimbuka igena ry'ibihe haichimana yaria natuvuzeho uko yaturinze uva mu buto iko yiteguye no gusohoza indi migambi izi dufitiye iyabana mugambi yari dufiteho niyari kwemera ko tuba uyu musi baho wisanzuye nakwireba inaguteruga na mbere nibwo butwari igishoro cya mbere bi sino buzima ubwo buzima buri muri Yesu Inaguteruga na mbere nibwo butwari igishoro cya mbere sino buzima ubwo buzima muri muri Yesu nawe sibuka igena ry'ibihe hari kimana yariya natuvuzeho uko yaturinze uva mu buto iko yiteguye no gusohoza imigambi izidufitiye iyaba na mugambi yari dufiteho yari kwemera ko tuba uyu munsi baho wisanzuye nakwireba inagutaruka na mbere nibwo butwari igishoro cya mbere sinubuzima ubwo buzima